la pour les
mois que betachi
ni shoti baba
fiki pango
kujeni muone kujeni muone epeneza ameweza kujeni muone kujeni muone epeneza ameweza oh my my epe
Ebe, ebe, ame tupa nguvu ya kuzidi, tunazidi Kumpa sukrani bila budi Nimo we give thanks, tunaongeza magudis Everybody, come give this and tell somebody To tell somebody and tell somebody It's good by Ebeneza, anaweza, yeah That's why we sing, say Ebeneza, anaweza Ebeneza, anaweza Ebeneza, anaweza Yeah, 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 yeah.
Yeah.